Tinga no mutima gwange nga tulina byetwebuuza Buli kugulaba kutujja gusumbu yenze simanyi kye gwetaaga Maso nago gebuuza Oba ge gakola ensobi Ensingo nayo yeewuunya Buli kiyita gye bakyusa Omubiri gujjuda ebiwundu Buli kaseera gukuba mu muddu Binyuma ze no mbyagadde Wali nnyongedde Gaba bufu miene mikisa bakusabira Obudu jiboliko baku wagire Nachika kasa ncholi omu kubiriko Kubana plina kukrash My body wanna feel your touch Wagala mumu dance Let me take you out Ufana na bimbalara Daya kufuga nyoba kusula maliri Onyumi sanye chikiri Your body heart ingesigi Give me some more Omubiri gujjuda ebiwundu Buli kaseera gukuba mu muddu Binyuma ze no mbyagadde Wali nnyongedde Give me some more Ne wake up again no Give me some more